TikTok, TikTok, man, TikTok. See what you love to find your stinger TikTok.
Who's link this pony in a kibla? Kutoka ghetto mi ugedesha maneno.
Nipe ni kupe zikishika zisishuke. Piga kitu ikikufa ifufuke.
Foto moto inaleta ndoto moto.
Kalali kula kakera. Kalali
sasi kaende. When you wanna die kuzidi kwende. Na when you wanna kanya kia wakwende. Mbona msi wachie maboys wapenye. Okay, what the business.
Nako share them yako mingyo mopstick. I kosi pia nyim nani copy.
DJ Tigo, Tigo, Tigo.
Wapenda ndogo ama bigi bigi. Kitandani ama kwa kiti.
Kani kumboka wasibisha ni na wale. Fubuda kwa igem mindo chazanga malali. Na kuja solo ni mkikujanga wanane. Na ukileta usoro na kupitanga mabari.
Wanapenda kuriandana. Unaulizo kaudezana. Wanapenda kunyoma sana.
Get a condom for your ears, cause this mixtape shoots like syphilis. It's DJ
Steve-O. Steve-O.
Now hear this.
Now hear this.
Anybody can get it. You can get it. I can get it. I can get it.
Taking it back.
Yeah. The hits keep coming. Your dad warned you about this DJ, your mama approves of him, and your sister is dating him. It's DJ
Steve-O. Steve-O.
First cafe banga, 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 banga.
Ding, 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 dong. People like Amanda Wilson. You le please fire ban. We ma MFM. Hypocrite, je t'étrangle. Hypocrite. First cafe banga. Tic, tac. 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 First cafe banga. Tic. Banga, tic tac, fes café banga, tic tac, fes café banga, tic tac,
bad 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 girl ka kriye youpi, boom boom bad café bad man digging, bad girl ka kriye youpi, dance all chatter man ka chak bidim, doucement messieurs man en pack a fun, fes café boom bam blackatam, evoleta son a badaman,
fes fes café banga, tic tac, fes café banga, tic tac.
TikTok, babe, TikTok. She watch a little funny singer, TikTok. TikTok, babe, TikTok. She watch a little funny singer, TikTok.
We came from the bottom. The lens is on my belly bottom. Ishiko, at your tuko. No dick allowed in your bottom. I go TikTok, kaki dosho. Like ile time kau tak mboso. Niko rito, diwa kumbito. Na pinya patelia isi dildo. Na mga te are pikwe kusi nilichimba. Ninaka flat ya sina pressure lijidunga. Na hizi acha nizagi kumba ni mtumba. Buda ni kako ya venye nguna anawika. Jororie. Jururaga, tururi, oria veduda, tururi, emenyerere, tururi, jururie, tururi, turi kosawa, tururi, tutus kosawa, tururi, na mkosawa.
Hip-hop, sifonye ngoma zote mbaka hip-hop.
Gai.
Si watch a lot to funny thing on TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si watch a lot to funny thing on TikTok. TikTok. See what you like to find your singer TikTok.
Leo niko jing na mkatsia. Alaki na maneza mpansia. Adamu iko hapa nda kumalsia. Kuna dema pendi do she say about here. Handwork, C-form. Na eza nyora njuti sahi kwa iflow. Nuru, ndani ya tiplo. Na leo ni lazima lambe lilo. Steel talk, cheap hoes. Imagine na kikocha jia dildo. Jiggle, sting langinyo. Wakitambia tezana na maminyo. DJ pull up, chiki chiki blah. Chiki 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 blah blah. DJ pull up, chiki chiki blah. Chiki 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 blah blah. Hip hop, hip hop. Sifanya ngoma zote mbaka hip hop. Nashiko, wakerito. Si wache le tufanya stinga TikTok. TikTok babe, TikTok. Si wache le tufanya stinga TikTok. TikTok babe, TikTok. Si wache le tufanya
stinga TikTok. Now hear this.
Now hear this.
Canção.
Kigodo tiga kulira mada biti mai o na wariani ukuarue.
DJ Steve. Steve.
Unapenda kurea dana. Unaulizo kautezana. Unapenda kunyonga sana. Na upenda giwa sichana. Ati weni kitu ambaya. Nati leo ntaka dawa. Unapenda mama sana. Na upenda giwa sichana.
Hainishtui lakini nimeshtuka. Hainishtui lakini nimeshtuka. Hainishtui lakini nimeshtuka. Weni mwanaume umewekwa umefugwa. Haunishtui na yo gari ya daddy. Haunishtui na yo pesa ya mami. Toka hapa. Toka nani? Unaturingia vile umeomoka. Tulitoka Kayole squeeze unaishu moja. Haitwishtui toa ufala hapa.
Nakoshia demi yako mindyo mopstick. Haikosi pia njim na nikopi. Juleo zikiisha mindyo choki. Na wendyo chali ama weni kadem. Chunga demi yako minda kapeng. Abiro chwadi mindyo matek. Mpek, mpek. Ndosi mwage mate. Check, check. Ndasi kule kake.
Tigodo, tiga kurira madagi.
Kurea dana. Unaulizo kautezana. Kona penda kunyonga sana. Na upenda giwa sichana. Ati weni kitu ambaya. Nati leo ntaka dawa. Unapendo mama sana. Na upenda giwa sichana.
Majaba man, na siyezi katema. Kashadana, ka glass ka kupima. Fix your makeup, hita pangu za kemira. See you later, wesi mzing, wesi king. Ataka, ni kukazo, si kazi kunyi. Weni mtaro, nilizamo, siku je 2 weeks. Na wao ni judge tu sana, na hawalipwi. Na mangezo be like
Vitisho, highness to uui. Muda utajua, hauju uui. Kila mtu anakujua kama choo ya gava. Mbogi yako inakaa fruity sana. No wonder manzi yako ananivuti yanga. Address me vile una address your father.
Kigodo tiga kurira madabiti mai. Una wari andu kuharue.
Tanyo. Kona penda kurea dana. Unaulizo kautezana. Kona penda kunyonga sana. Na upenda giwa sichana.
Now hear this.
DJ Steve, Steve.
Te quiero, ya le digo muy amor. Ujazo a penzi kwa peru. Mwenza conmigo lo chequele. Cuando le inauguría, Juan je puerere. Se me ofenda cho, uta cola chequele. Que llama coro magia, aunque chumia temele. Wait.
Okoro white, you dey give me banana. Your love is stamina, that is a white. Okoro white, my baby twache zeshana. Tunashikana shikana, tunacheze shana. Che 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 rumba, che zina toka che che. Tukigusana gusana.
Muna penaga chocolate, ma vanilla nila. Tam tam sweetie, ikichenga karocha mila. Kole sauti wa Dubai, kubali pambe moto kama mafuta kwa karai. Okay, na uliva katoto rito to, leo mpaka koko riko ko, geto ni kulamba mwiko ko, saka fadi kwa tandiko ko, ko riko ko, mama tanyewa nikumeshe, ya leo kiboko nikumeshe, imeziti utamu nikumeshe, she, she. Asa kukwacha we, ninde kwa mwengine. Teuri sina, chisi twacheze shana.
Tunashikana shikana, tunacheze shana. Che 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 rumba, che zina toka che che. Tukigusana gusana.
Maina kesha mpaka che. Tunachekecha chekeche.
DJ Stephen.
Mwendo wa utembe tembe te. Wenye roho chafu wapote. Baby, oh I love it. I love the way you do that to me. Let me warn it for you. Oh baby,
baby njon njon njo, nikupe manjo njon njo. A baby njon njon njo, nikupe manjo njo. Wapenda ndogo ama bigi bigi, itandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki. Wapenda ndogo ama bigi bigi, itandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki.
Now hear this.
Now hear this.
Yo, si umejibeba na cheki hizo haga, ndani ya dera. Si umejibeba na cheki hizo, si umejibeba na cheki hizo haga, ndani ya dera. Kwezi mita minjo bazenga, chorea vitu maina, kujia vitu meja. Kuja ni kupe motaratara, nataka tuende geja, tuende kudaradara. Chini ya maji kama utaki muadhara, nitakurarua kama simba ya Masai Mara. Ara, nikupate nikuteke, nitupe lugha hadi ucheke. Nikulambe nikumange nikuchape 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 hadi unyambe. Excuse me. Chape nikuchape 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 hadi unyambe. Excuse me. Hiyo haga inaniita, inakata munite kula kama mchicha. Kenya moni takupo siku mzima, hadi ukiniona unaenda kujificha. Bunjo.
Nikupe manjon jon jo, a baby jon jon jo.
Nikupe manjon jon jo.
Wapenda ndogo ama bigi bigi, itandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki. Wapenda ndogo ama bigi bigi, itandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki.
Zenga, yaka fala na beef na kalenga. Na kakao amevunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy. Landa kali beza betli na mabigi. Kunanga mtane za kula baridi. Uda kila esto jiji ni na bibi. Kalale.
Unakulanga Ferrari.
Kalale.
Kusha mawe kahalwale.
Ni kalale.
Unangea mingi kahao.
Kalale. Hey, yadi yadi nini kem kem. Wata guane, wata by mister. Kasi ganye, haini saidi. Saidi. Wata guane, wata bout it. Big bro man, kona dive if kalale.
lakini kuchengia statue. Na usiache ndula inje na unajua tuko faipu. Tuko update na tiki mbogi yote my crew. Masilva ndo zimejaa kama Manchester Blue. Kem ndo likuwe nafanya gani dos daro. Papa God sunionyeshe ganji kama flako. Ni ya disema figa makoma na maziro. Firi suni tabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wa safi ongeze bei ya bida. Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo tatekio madam. Kem kem wata guane wata vai miss. Kasi ganje haini saidi, saidi. Wata guane wata about it. Bro man kona dai beef kalale.
Dale lale.
Kalale, hey, yadi yadi nini kalale.
Dale, lale,
kalale, hey.
Katugongi pesa ni upuzi. Nataka kwa na shares kakuzi. Nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo. Mi ufanya biz na mabazo. Sipendi chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea kalale.
Hey, yati yati nini kem kem. Wata guane, wata vai miss. Kasi ganje, haini saidi. Wata guane, wata about it. Bro man, kona dai beef kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey.
Kani kumboka wasibisha ni na wale. Afubuda kwa hii game, mindo uchezanga malale. Na kuja solo nye mki kujanga wanane. Na ukileta usoro na kupiganga mabare. Wewe kalale, hapa mko watu wakale. Juna tafuta waniko hapa na pale. Nesipo jipa mina hami ya kitale. Kaposho mipale na punguza ukware. Ukware, zofa koza kupati misi sare. Sisare, jubado mendo tembe ya nanare. Na ukinipata kwa chomi na kosa jemali. Mina kulanga mbosho woki kulanga mabare.
Kem kem, mwota guane, wota vai miss. Kasi ganje, haini saidi. Wota guane, wota vau. Bro man kona dai beef kalale. Kalale, hey, yadi yadi nini kalale.
Nawa bukida za kivulae.
SQ on the beat.
Genje tifu na juwa ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Mwa mocho, riang ni kuwa mocho. Mwa mocho, riang ni kuwa mocho. Genje tifu na juwa ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho.
Niko kwete niko zana be, kana kana shi. Nimepandisi ya mbana ti, juni nganya re. Kuna vile nime kana fi, nime bana shi. Mbotu nime nda sumbe na se, juni kona kish. Saubaya nikinja na mo, atire na ngwa. Makangede na wanda na su, juni koma si. Malego na mgana zi, sosi na masi. Na wateki adi wana ti. Zikiwa mocho kanga mbaka wanjifo. Mbogi yake ni kupuachi kama wagido. Zikiwa mocho kanga mbaka wanjifo. Yakeni kupach kama wagido.
Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mkirao na rauki ya kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mkirao na rauki ya kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho.
Niko masongi wete gea ni jimes. Na kunywa kumiri and kujibless. Leo ngware mina stagana ref. Kaibada watazama ziki arrest. Kwa marila minda zi release. Juwaga muste mayuto li ni breeze. Uwe rose clad charge kismat. Nikirandre na kwa gashida na. Za kunyami usakanga kwa giz. Doa choku kizi digi kabisa. Dati mi sezi float mi go deeper.
Kuwa mocho mbogi ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mkirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mkirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho.
Mbuku jo, nimekula mbuku jo. System jo, imeninyi makazi jo. Degree yangu, ni urembo jo. Mbogi jo, inataka dishi jo. Inabidi tuwateke, wa mocho. Tupateza matwara, wa mocho. Utanipata zabe, kanashi. Mucha na maini, si mabati. Nikichora vile ntateka tuwathi. Nite mkulima na mimea. Mkurugenzi wa kutipulizia. Kuwa mocho, ndio riba.
Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mkirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mkirao na rauki ya kuwa mocho.
DJ Flex 254
254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
tulia ni wapange. Ni weekend, tulia ni wapange. Sumedai bomb, tulia ni wapange. Ni weekend, tulia ni wapange. Sumedai bomb, tulia ni wapange. Jo, ni weekend, tulia ni wapange.
DJ Tivo,
DJ Flex 254.
Tumedai bomb, tulia ni wapange. Jo, ni weekend, tulia ni wapange. Sumedai bomb, tulia ni wapange. Jo, ni weekend, tulia ni wapange. Sumedai bomb, tulia ni wapange. Jo, ni weekend, tulia ni wapange. Sumedai bomb, tulia ni wapange. Jo, ni weekend, tulia ni wapange.
Ni weekendi imefika na mangoko wamezipa. Na vile wamezipa utadhani shopkeeper. Together walifika utadhani timekeeper. Na vile wamebeba utadhani wanahama. Vile zinashika wakitwak ni madrama. Abuse wana wasuka design ya salunis. Vile niko mazi wana die na waku. Watajua ni weekendi kama pedika shafika. Kwanza mwenye dredi atabaki ziki media. Kimedia kimedia atabaki ziki dead. Vile nina feel niko high kama ndege. Yatu nitadunga ni matimba na mandege. Osha anza kuchachisha na wapanda kama senge. Wengi ni waless wana die wana nyege. Ni bazu kwenye line ni kinyamba si nyimu na nusa. Na kama unanoma basi fika kotini. Na ukipata zimefungo basi kesi ni badai.
Tumedai form, tulia ni wapange jo. Ni weekend, tulia ni wapange. Tumedai form, tulia ni wapange jo. Ni weekend, tulia ni wapange. Tumedai form, tulia ni wapange jo. Ni weekend, tulia ni wapange. Tumedai form, tulia ni wapange jo. Ni weekend, tulia ni wapange.
Atingwati, atingwati. Pasta nganga kona mboto zangwati. Amekola na dai kupigwa miti. Monda kiriang ni kuchora tu manziti. Boko za breza na skendo ziko trending. Fast bende li mtoka menje kwa longi. After miti na dai songi mamoshi. Vile kohone na dai pongi manjoti. Nina suggestion tudinyane kwanza. Then after that ni kunyowe fuze kwa rasa. Nando zinai seti gode ndo zindakas. Kazi kiriet kunitako sini blanda.
Tumedai form, tulia ni wapange jo. Ni weekend, tulia ni wapange. Tumedai form, tulia ni wapange jo. Ni weekend, tulia ni wapange. Tumedai form, tulia ni wapange jo. Ni weekend, tulia ni wapange. Tumedai form, tulia ni wapange jo.
Washika wako na prakata 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 boom. Mwanika toto ukikamba shoti mbili kana lainika. Toto kaze majocho utatani huyu demni wa Morocco. Mkana katika nkama kako peponi. Mkana pakuwa nkama kako jikoni. Kakipanda chuma nkama fundi wa pwani. Nikashai kwenye mwanga hatari gizani. Hey I
prakata 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 prakata
ukishika tem nika prakata 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 boom. Katoto kadogo nika prakata 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 boom. Mtoto wakiweza ni prakata 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 boom.
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania anipe dawa za kiume. Leo kuna manzimi na nyemelea. Kuna vile na mdae jo. Nataka kumsampo kaneli ntasikia laha ndani alo. Akinipa laha ndani alo. Kake ni katait kadogo vile nilitoa Kenya mo. Ililia kakifuniko ya speedo. Okwankwo.
Prakata 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 mu. Prakata 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 mu.
Ukishika teni nika prakata 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 boom. Katoto kadogo nika prakata 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 boom. Mtoto wakiweza ni prakata 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 boom.
Prakata 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 boom. Prakata 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 boom.
Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto moto moto.
Alejandro
Noti
tunajua wewe ni ndoto. Nikicheka
Kiki hizo foto zako zinanipea mandoto toto noti unanichanganya na uta usiku ukinifanyaga
fanyanga
yeah ukinikanyaga utanipenda ka boy la makaranga
Señor Alejandro you have a visitor
Snoddy flow
Nimekambi langoda na nyonginyo
Nimekambi langoda na nyonginyo
Basi sawa tukandane tumizane tufinyane niko na first aid kit iko na funnel
Notes zangu ziko KBC channel
Foto moto inaleta ndoto moto Foto moto moto to.
DJ Tivo
Foto moto inaleta ndoto moto Foto moto moto to. Pata verified account utapata more likes without a doubt watasema uko after fame hiyo si clout Arimis is your best friend say a drought
Kuja leta form niko na mandom kijani niko solo Kuja leta form niko na mandom kijani niko solo na nukia kolon
Noti the flow umekuja kutaka
Chief inspector umekuja kuchapa quarantine
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen Vaite, unajua kote Niko na picha zake akipigwa ndole
Chwache aibu za kudenya na kwa choche Basa rhymes alipatika na oyole
Foto moto Inaleta ndoto moto Foto moto Moto to.
Now hear this
Inaleta ndoto moto
Now hear
Foto
this
moto.
Chuna kwa speaker
Achani wape buru dani buru dani
Leo
Mina wapa buru dani
Mina wapa buru dani
Achani wape buru dani buru dani
Leo
Mina wapa buru dani
Mina wapa buru dani
Achani wape buru dani buru dani
Leo
Mina wapa buru dani
Mina wapa buru dani
Achani wape buru dani buru dani
Leo
Mina
wapa buru dani Mina wapa buru dani
Internationally connected and locally accepted.
Guy.
Yamefamia cheza mosmos usijokomia watoto wa kali kina Carolina Halima walivojiachia leo tunapiga show yani paka kokoriko tiko pale mkiwika Kenya ndo na feel love bado iko leo tunapiga show yani paka kokoriko tiko pale mkiwika Kenya ndo na feel love bado iko na city dai upendo mimi na sambaza wote wa Wakakazi na wadadas, wonderful rhyme Kuma saku sina wabamba, eh, sina kochuna kwa speech
Achani wape buru dani buru dani
Leo
Mina wapa buru dani
Mina wapa buru dani
Achani wape buru dani buru dani
Leo
Mina wapa buru dani
Mina wapa buru dani
Achani wape buru dani buru dani
Leo
Mina wapa buru dani
Mina wapa buru dani
Achani wape buru dani buru dani
Leo
Mina wapa buru dani
Mina wapa buru dani
Leo The Dope Boy from Nairobi, Kenya DJ Steven
Kiwa tungi juu ya unjani Feel the vibe Jiachilie Satu hilo vote Wala Wanha Let's get together And feel alright Wala Wanha Let's get together And feel alright Sambasa, whatever mine Wakaka zina wadadas, wonderful rhyme Kuma zangu zina wabamba, eh Zina vojuna kwa speaker
Achani wape buru dani buru dani
Leo
Mina wapa buru dani
Mina wapa buru dani
Achani wape buru dani buru dani
Leo
Mina wapa buru dani
Mina wapa buru dani
Achani wape buru dani buru dani
Leo
Mina wapa buru dani
wapa burudani,
mina wapa burudani.
Acha ni wape burudani, burudani leo. Mina wapa burudani,
mina wapa burudani.
Burudani, burudani
leo.
Acha ni wape burudani,
mina wapa burudani.
Acha ni wape burudani, burudani leo.
Kenya watu
wa wapa burudani, wapa wake
bana.
Ni weekend imefika na tunadundana. Shika jabo pita besa kwa supana. Kato mali piga chumsa kamtirina. Biji nice the dirty sina dabangana. Leo
Kenya watu wao, ipati siya wakap. Ipati ni ya streamer bana. Bara
Kiseila, spekea. Ni weekend imefika na tunadundana. Shika jabo pita besa kwa supana. Kato mali piga chumsa kamtirina. Biji nice the dirty sina dabangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Mwamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Juma demu wana wine reggae digiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anachezi ya kiboko. Coco snai chini ameza na vituko. Amechanganya tena ndo mnani ya digiota. Tazie
Adigiota. Adigiota.
Wake
Adigiota.
Nina daipeta tani kuzandani ya goro. Lima madam chesa, nina kitamla. Shika utam nyuma, nina kibyangla. Dunga masilva mbogi, ina udyangra. Roga mchavichua, kuna uganga. Mpenda ngo ati kwa niwe ni mganga. Kwa niwe ni mganga.
Ni weekend imefika na tunadundana. Shika jabo pita besa kwa supana. Kato mali piga chumsa kamtirina. Biji nice the dirty sina dabangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anachezi ya kiboko. Coco snai chini ameza na vituko. Amechanganya tena ndo mnani ya digiota. Tazie
Adigiota. 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 Adigiota.
Ikotini bagi. Bagi. Ikotini bagi. Bagi. Imebeba bagi. Bagi. Imebeba bagi. Bagi. Ikotini ya para para. Ikotini ya para para. Kame unyonde kungwara ni kupara. Cheki na wangwara yo mini para. Bedi bedi zangu za wamedi. Za kungwara na jua utasedi. Ndogo mdogo hadi na uwedi. Kena kutu kana daikitu. Ine ine mbrosho ebu chegi. Wenadi na kuboka ya nyuki. Inamia ni kupige kiki. Kiki 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 za matiki. Ni weekend imefika na tunadundana. Shika jabo pita besa kwa supana. Mali piga chumsa kamtirina. Biji nice the dirty sina dabangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Juma demu wana wine reggae digiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anachezi ya kiboko. Coco snai chini ameza na vituko. Amechanganya tena ndo mnani ya digiota. Tazie
Adigiota. Buda bulu. Adigiota. Wepa leta. Kama gang tumegain juwe chupa tumetrain already. Ziko pain juu ya meza tumegain nando kwa kwa bedi. Ziko riang nizichape kama hem na geti. Again and again after pain tuta gain. Gain bila pain tumetrain tuka gain. Train tuka gain wine tumetrain iyo line tumegain. With the gang tumegain yo. 254 msali zangu zina flow. After gain tukifika tuna grow. Baki zonda kana baki tu alone. Zikishika na zikata ina baki na zichop. Kaja man, mitulia tu alone. Kani brenda itabidi kimetro. Kani hita itabidi teza lo. Tukifika taichapisha no kombio taino. Tukipana mamolio tunapas. Kila path tunavuta kiulas. Kuna ngori wa shatire kiuras. Na mambanga wakifika itabidi umerash. Kama gang tumegain juu ya chupa tumetrain already. Ziko pain juu ya meza tumegain nando kwa kwa bedi. Ziko riang nizichape kama hem na geti. Again and again after pain tuta gain. Gain bila pain tumetrain tuka gain. Train tuka gain wine tumetrain iyo line tumegain. With the gang tumegain yeah.
Pain or gain na mitabu nimegain. Na msupa ameben na makwira ziko ready kuteka the thing. Na mibana nikiho nita aki uhu. Daddy sweaty ni move Bobby Cox or the move. Kama youth wa ruwi jua wa ni kapo wana basi wa kikam na mafom kejani na mahaik furani kuna riem tani pale bez gatondo
kama gang tumejam tukikam niko down nina feel kuwa band from 0 adi 1 femi 1 na mcrowd niko loji ya back tukageto adi doubt madame kuwa drain shika iya wall now drop iyo ass
toka teke kima ngoto tuko city weka iyo figure iko 50 yo.
Kama gang tume gain juwe chupa tume train already ziko pain juu ya meza tume gain nanda pop kwa bedi ziko riang nizi chape kama hem na gain again and again ata pain tuta gain again kila pain tume train tuka gain tume train tuka gain
one time again you're right to
gain tume gang tume gang ya tunduka
nanki pata naipima pima naipanda na lima nanki pata naipima pima naipanda na lima naipa japa
from Nairobi, Kenya, DJ
Steezer. Chapa jona dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey. Dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey.
Sikiza kuna dodo na mibeba tiki ndani ya bukla zitatesa nile kana kata, kata tepa angwa sito na kwa jiko, kata tendo kla kuliku jangwa na stingo ikatubamba tukapatangwa na tanzia na tupanga aka tupanga, joki anapatia nanga ata makase ali wapatia nanga
Kichapa jona dondoka,
DJ Steezer.
Dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey.
Kana za kipasa pasa vapo za makingi siti napo kata panda vapo za maringi kana piga shot na cha alama ya kidi lata piga noise daru ataka nipiri o piga noise daru nataka papiri ata kuta maudabu maide api inajua umeiva jo kakinyaru na as umebeba jo kakibanku
nankipata naipima pima naipanda na lima nankipata naipima pima naipanda na lima naikichapa jona dondoka ey dondoka dondoka ey dondoka ey dondoka dondoka ey dondoka ey dondoka dondoka ey dondoka ey dondoka dondoka ey
DJ Steve 0702 839643.